والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تمتين دا الله نامتين دا مجفو تمراجن دا السيدين جراني من بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم كما نابا مقبل ركتوسا كياما ريباو Mungu waita, tuati ngulida, kuyomba gana. Na kabi akakuvamu. Nizaa, nyombe zibera, wakati, mbufumbo bwaffe, zavamu wazivamu, obulabe bunene. Zivamo kwa ukana, makaga vamo kusatuka, yetukoze biononeka, nengo kuononeka kwa viona kufudia kunyomba zetubatina wakati wafi. Tuwala banchabana bafi, bononeka, abana bafi wa inzo kufudia kufudia kwa mama, nibacha ila dela chitawe ulichimune chifa. Abana bafuga inzo kweko bani kitabu niwe kangango bulamu bukalu nenga bila na viva kuchi viva kunyombo eze tisanga makaga fe nitisigamu abana bafe nabani nitiziba ingizamu nibafu no kukosebwa no kubona abona chiaba Allah tukandu wala tanazao abangi abasiramu abangi abakiriza mbeke sate muyomba gananga umuna yomba gana muja kufotoka umuna yomba gana muja kugwa mwensa Allah na chitugana uruwa kabi yaka nina akachirimu nitutumuli na nyombe zize mustasayate zize mawanga, mawanga agali nani gani? Geso nsakantu katono. Tukendu kwisa angafata fshalu na tufoto se. Amanya agali kakunganyi zibwa. Agali katekedwa wakati wa, agali katekedwa mawanga agabora buwagamu, gafoto se. Tula tula ila kodwa lwefana na kifuka matongo abantu bali mukubona abona al abriya abataina musango bafudde abana abataina musango bafunye ndwadde sio nabuli ekyaliwo kirungi kyaggwawo ne lwaki kyava ku nsonga emu aniza twatunuulira Libya ensi yali yeyagaza buli muntu abantu baamu nga beyagalira mu nsi yaabwe olwalwa bafuka emmombo ze bafuka barefugi kyebataasuubirako mu buwanga bwa mbulowoozo byabwe nti basooka kikasobole kifuuka nekikyaleeta eyo abatomi abaaliwo okufuna mukaayagana nebalimu okutuula okumalawo enkaayana za Libya kesa olwaleero nga yafuuka matongo afuzi b'amatwale bagitwala ng'ebaagala bwona tula Siriya olwaleero n'amawanga amalala mangi ebizibu byago byonna biva ku nnyombo kyava tugamba Allah nti wala tanaza'u fatafshalu abange temuyombagananga ne mufotoka wala tanaza'u temukolange ensobi ne muyombagana fatafshalu ne mufotoka watadhahaba rihukum ne mugwamwesa munayombagana mujja kufootoka, munayombagana mujja kuggwamu ensa. Tunuulira basahaba baafuna obutategeeregana lwaki obwakhalifa bwaggwawo, lwaki Muawiya wa Amr ibn Asi, lwaki obusyaba, lwaki bakhwariji baaliwo, byonna byava mu nyombo. Bwebayombagana obuyinza Allah yabubaggyako obwali bufunwa mu mirembe ne butandika okufunwa mu ntalo, bangi baafa. Omaru baamutemula, Omaru baamutemula, Usumani baamutemula, Ali baamutemula n'abalala bangi. Basahaba ab'ebitiibwa baabatemula lwaki? Lwa nnyombo, abantu ze baafuna nga balina ebigendererwa byabwe shakhsiya. Bayombagana mu byenfuna, bayombagana mu bintu eby'enjawulo, baamaliriza obusiraamu bwe bufiiriddwa, baamaliriza obusiraamu bwe bufiiriddwa obwali butambudde ne butta mu bigere, obwali bulina khalifa omu, baamaliriza buli ggwanga lifunye omukulembeze waalyo. Twafunamu? La, twafotoka. Yagani wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum, temuyombagananga ne mufotoka ne muggwamu ensa. Nagamba mukimanye Allah wa subhanahu wa ta'ala yahulu baina almar'i wa qalbi, yayina obulamu bwammwe era gyali fenna gye tujja okudda. Kyovulawo nga Allah subhanahu wa ta'ala atugala wala takunu min almushirikina, abange mbewaza, baddu bange mbewaza, mulimu okubeera nga muli mufuka abashiriku, mulimu okubafaanana allazina farraku diinahum, okufaaru baayawula enzikiriza yaabwe, wakaanu shiaa, ne bajjamu ebibinjabinja, ne bajjamu obubinjabinja, kullu shay'in, nga buli kabinja bima ladayhim farihun, kasanyuka n'ekikalina. Buli omu yeefaako yekka, kundi bamutulugunya ngabalaga ti oyo muleke ka tetukolagana naye, kundi bamutulugunya, kundi bamutta, kundi bamukola kino. Kullu hizbin bima ladayhi farihun, nga buli kibinja kyeyagala n'ekyo kyekirina. Ekidirya kukola ki? Kuba kufootoka na kufiirwa. Musiraamu mba mulumba nga teri ayinza mumutaasa, bwayita munne nga buli omu yeefaako yekka, kyava Allah kitugaana, wa in tanaaza'tum fi shay'in farudduuhu ila Allahi warrasul, abange mbanga muyina ekibakayanyiza mukizze eri Allah n'omubaka we, mukizze eri Allah n'omubaka we. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir, eyo mizaani Allah gyatuwa, lwaki tugaana okuddewa Allah n'omubaka we? Tetukkiriza lunaku lwa nkomerero, tetukkiriza Allah, tetukkiriza Allah waffe, tweyita abakkiriza naye ng'ate si kye tuliko. Tugenda okumaliriza nga bingi bifudde, nga tebikyadda, byonoonese, bingi byonoonese, tufiiriddwa. Wala tanaza'u, temuyombagananga. Wa in ta'ifatani min almu'minina qutatalu, babeeranga nga abantu babiri oba gurupu bbiri zirwanaganye, fa aslihu, kivulabanga Allah atugamwangu yennyo mwabasigaddewo abatali mu lutalo olwo okwanguwa okulongoosa wakati w'abantu abo, ki ekibalwanya? Lwaki muyombagana? Lwaki mukola bwe muti? Mwanguye okulongoosa n'obwenkanya. Allah n'ateekawo gamba embeera esinga okuba enzibu, fa imbagat ihdahuma ala al ukhra, bwe mutabaganya omu n'addemu n'alumba munne, agal faqatilu allati tabghi, mwennamwegatte mulwanyise oyo alumbye, hatta tafi'a ila amrillah, okutuusa lwanaategerwa n'adda ku biragiro bya Allah. Lwaki Allah akiragira ffenna okwekuŋŋaanya tuggyewo ennyombo, tuggyewo okwawukana, tubeere nga tuba ekintu kimu. Kyewuunyisa abantu abalina nabbi waabwe omu, abantu abalina Allah waabwe omu, abantu abalina ekitabo kimu, abantu abalina ekibula kimu, naye nga bwe bakaayana. Kiki ekibalemesa okugattawo? Kiki ekibalemesa okugattawo? Emizikiti mingi gy'osanga mu Uganda mwe tuli olwaleero nga mulimu obubinjabinja, abasatu beemanyi bokka, ffe bannannyini, abalala bakaayana, bamaliriza bayombaganye. Embeera eyandibadde etambula, emirimu egyandibadde gitambula ne gifa. Wala tanazau, nyombe ezo Allah subhanahu wa ta'ala tazaagala. Bannayuganda bimeka byetufiiriddwa bingi, bannayuganda bimeka byetufiiriddwa bingi nnyo, naye nga tubifiirwa lwa nnyombo. Ebintu bye tubadde tulafuubanidde, bye tubadde tukoleredde abantu abasatu ne babyetikka ne bifuuka byabwe, awo nabo ne babeera abatebenkevu, ne balya bye baagala, ne bajjamu kye baagala. Na lwaki? Nizaa, kuyombagana mu bintu ebitaliimu mugaso, kuyombagana mu bintu ebitaliimu nsonga, ne tufootoka, ne tufootoka ne tuggwamu ensa. Akalungi katufunyemu kaluwa tekaliiwo. Abantu baakoleranga wamu, ekitakyasoboka olwaleero buli omu yeerowoozaako yekka, gundi alowooleza munne kufa, gundi alowooleza munne kukomera, gundi alowooleza munne kubonaabona, bonna ku batambulira. Ne lwaki? Lwa nnyombo, lwa nnyombo. Twali tufunye abantu bayomba nga bayombera ku busiraamu bidaati, ngawe mubtadi ayomba n'atali mubtadi, mubtadi alwanyisa atali mubtadi. Embeera twagiwangaalamu ebbanga olw'okuba yali ku musingi musiraamu, twagifunamu akalungi. Abantu bajjukiraga ti lwekuba kuyombagana, osiya omuntu, osisa omuntu, tuzimbe emizikiti egyaffe abatakwataganye na bamubtadi abo bano, mu kifo ky'okulwanagana n'okuyombagana buli ssaawa twezimbi. Batabuligi baatandika okuzimba emizikiti egyabwe olw'okubanga ekyali kituyombya bwali busiraamu. Buli omu bwe badde bwe bazze ne bazimba emizikiti gyatojera ne gibaawo, abanne basomesebwa obusiraamu obulungi, ate embeera gye yava sheitaani n'ejja n'etandika okussa mu batabuligi bennyini nizaa, ne bateekamu entalo, ne bateekamu nnyombo, neteekamu abantu nga beerowooleza. Oli alaba nga nze nteekwa okuba, n'oyogera ku gundi ekinene n'otemerera gundi, n'otemerera gundi, n'oyogera ku gundi. Twamaliriza tufootose, twamaliriza tufootose. Wala tanaza'u fatafshalu, tazhaba rihukum mutunulira obutabuliijo obwaliwo mu gyekyenda gyekinaana olala bwe buliwo na ennyombo zireetedde abantu abamu okuddayo mu mbeera enkyamu kubanga omubaka atulaga nti omusege guli embuzi eyeeyawudde gundi bwadde eno guni nedde eno omusege nga kukwata ono asigadde omu ate kyalinaamulwanirira amaliza aweddewo bwe bamumalawo abantu balowooza tebanaamalawo oyo nga gwotebenkera ekitasoboka ennyombo ennyombo obuzibu bwabyo n'obulabe bwabyo bwetufunye okukosa kw'ennyombo kwetufunye abasiraamu twekuba emitima siraamu twekuba emitima tumalewo ennyombo ezo tuddeyo kumaanyi getwalina bwetwakikole tujjukire nti enkya tudda wa allah kyatugambye allah ti fa intanaza'tum fi shay'in mbaako n'ensonga yonna ebakaayanyiza nembangako n'ensonga yonna ebatawaanyiza teyandibamenye farudduuhu mugizza eri allah n'omubaka we talina kyalemu farudduuhu ila allahi warasul mugizza eri allah n'omubaka we inkuntum tu'minuuna billah inkuntum tu'minuuna billah bwe mbeeranga ddala mukkiriza allah naye bwe mbeera temuzza eri allah wammwe kabonero akabalaga nti temukkiriza nebagaba maka olinaala omukyala neyerowooza nti ye yeye naalabanga amaka tegasaana allah kyebulaga nti bwolabanga embeera ekalubye fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha kiti omuntu mubantu bwe ne mubantu bwe mutuule wamu musobole okuggyawo embeera eno bwe mulabanga muzze mukuŋŋaanya egaanyi mwawukane mukyala asigale ku ddembe lye n'omwami asigale ku ddembe lye ebyo bwe twabiremu nga allah atuwadde amakubo getuteekeddwa okuyitamu singa embeera yaffe mu maka gaffe tukaayaganye tubalabanga tumaliriza omukyala agenze n'abaana abaana batandise okubonaabona alowooza nti abakolera kirungi so nga kibi avumirira kitaabwe abaana bamukyawe avumirira kitaabwe abaana baleme okumubeerako so nga ne bwanaakola atya abaana bateekwa okuba ne kitaabwe nkya bajja mumukubuuza ne wano mumagezi shetaani ekulaga nti oli wa buvunaanyizibwa n'ofiirwa ekyo allah yakituwa ku mbeera eyaba obufumbo n'obusuubuzi obufaanana bwetunaaba tusuubuliza n'abasatu abana tetuyinza kubulamu bisoomooza tekuyinza kubulamu bisoomooza ebisoomooza ebyo ebizze mu mikwano ebizze mu bufumbo ebizze mu mizikiti tubizzaayo eri allah n'omubaka we wetubeera nga ddala ekigendererwa kyo kya busiraamu bwekinaabeera ekyedduniya tuyinza okulemererwa bwekinaabeera kya busiraamu ojja kuwuliriza okulamula kwa allah ogondere allah kyagamba ogondere omubaka kyagamba webinaabeera nga ebigendererwa byo si byakukkiriza allah ne banaasoma aya ezifaanana zitya tojja kutegeera ojja kusigala ng'otaddewo enkaayana kyovaolaba omubaka muhammadin sa sallam erimu ku ddagala lyawa yagamba sallallahu alaihi wasallam nti iza ataakum muntu bwajjanga gye muli wa amurukum aljamu nga muli wamu mubadde kitole mutegeeregana tewaliwo nnyombo muzikiti mutebenkevu amaka matebenkevu ne wajjawo omuntu wa amurukum aljamu, naye ensonga yammwe ebadde wamu ebagigenda kusanyomo. Fa arada an yashukka afakum au kama kala sasal, naayagala omuddu oyo okumenyamu okugjawo omuggo gwammwe obumu bwammwe, naaleeta wano nawali ajjawo obumu bwammwe. Yagamba fakutuluhu kaina man kana, mumuttanga ne bwabaani kubanga ajjewo obumu, abantu bali wamu. Enkaayana zaaleeta ebintu binene, enkaayana obukyayi bwajja wakati wa Ali na Aisha, enkaayana zaaleeta basahaba abaali abakulembeze ne bafa, enkaayana zaaleeta daulat Uthmaniya okusaanawo. Twaganyulwamu ki? Twafiirwa bufiirwa, twafiirwa. Nekyo Allah atwala nti ekikolwa ekifaanana bwekyo ekyennyombo kikyamu, ekikolwa ekyokuyombagana kikyamu, Allah takyagala. So nga sisobola okuwa buliŋŋana, gundi ayina ensobi ne tugaati gundi eyo nsobi, sala amagezi agakitereeza. Nkuntum tu'minuuna billah, obuzibu otufuna tutya okubeera nga omuntu akola ekyo okukkiriza Allah wal yauma al akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero, okukkiriza Allah, okukkiriza olunaku lw'enkomerero, teri busiraamu kyebulemwa kulamula. Amagezi go ge gajja nga ge mesuli ne gabeera nga gaganya okukkiriza obusiraamu kyebulamudde. Mala yajidu fi anfusihim haraja mima qadayt wa yusallimu taslima, tebakyafuna buzibu bwonna mu ekyo kyolamudde ne beewaayo olwewaayo. Otunuulira ekyo ebyokulabirako byangu, abusiraamu tubadde n'ebyobugagga mu Uganda ebiyitirivu obungi. Enkaayana zaffe n'ennyombo zaffe zireetedde abasiraamu okufiirwa ebintu byabwe. Bwe bayombagana oluwazze gundi n'amukwata nga jangu nze nja kukuyamba, bamaliriza ebyo biweddewo, bamaliriza biweddewo. Tugenda okwejjusa nga tetukyalina, tugenda okwejjusa nga tetukyalina. Kyekibireese ennyombo. Tutunuulira akafo akali wano mu kibuga wakati, kaweddewo. Wano tuli e Nakasero, kyekitaanye okukulaakulanyawo nnyombo? Buli omu akaabira, buli omu alulunkanirawo, omu alulunkanirawo ng'ayagala kisaanewo, agala kisaanewo. Tuba tuganyuddwa oba tuba tukaabazinsanzi? Bwe tunaawoza kandi kambyonoone nange kubanga munyiigaganye, nange kambyonoone kubanga musunguwaliganye, ewa Allah oli mwanukula otya? Gwe tulaba Umar bin Khattabi bwe yali ng'ali ne basahaba ye khalifa, abasiraamu baagendanga mu ntalo mu jihadi, naye baawamba ettaka Umar yagaana oddigaba. Basahaba abamu ne badisaidinga naye gati mutufu kyolabye ekikulu agatya atuwe, kubanga ne nabbi we yafunanga ettaka yaligabanga. Naabagamba nti tulireke, bannaffe abanajja baneegasibwa nalyo. Naabasomera aya, naabagamba nti Allah yabagamba nti walladhina jaa'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تراب يا بنا فوجا وجا كجانا بسوي رفي بوجه في بارك راهو نور والي را روزك سانيا ونا كجاو kyekivaamu enkaayana. Abenganda bakayaganye babaliganye battinganye battinganye ngabamba sebannaabwe ngabamba sebannaabwe amativi mugalaba nyombe ziriko muziraba ezamataka omukyala ayombagana n'abaana be yazaala abalaba ataazaala babaliza ngaabamu basaanyizaawo bannaabwe. Jagati wala tanazau fatafshalu, abange temuyombagananga. Munayombagana mujja kufootoka al muslimun akhul muslim, musiraamu aba muganda wa musiraamu munne. La yakhduluhu wala yaslimuhu, tamuwaayo tamuvaamu. Nekinaagaana kitya okumuvaamu nga wakati wammwe temulina nkolagana. La tahasadu wala tabagadu wala tadabaru, temukwataganirwanga ensaalwa. Lwaki gundi yeye nga sinze ekireeta ennyombo? Wala tadabaru, temukubagananga amabega. Gundi asunguwadde n'ogundi akutte nno n'akutte lino la. Wala tabagadu, temusunguwaligananga. Baba weise ensonga ezimalekedde obusungu muzimaleewo mu mirembe. Wakunu ibadallahi ikhwan, nabbi kyabagala mbeere abaddu ba Allah abaagala abooluganda, mbeere abaddu ba Allah abaagalana nga baaluganda. Bwe munaagaana okukuuma ekyo ery'okufaafaaganirwa, ery'okubeera nga ggwe mukulembeze w'enjawukana ezo w'ennyombo ezo, weerabidde nti ery'okusinkana Allah ng'abaddu abaali awamu gw'abaawula. Abadde abaali awamu walina ebigendererwa byo n'obaawula. Gwe watambuza eŋŋambo, ozijja eno ozizza eno ozijja eno ozizza eno, abanne bafuna obutategeregana naye nga buvudde ku ŋŋambo ggwe Muhammadi z'otambuzza, ne baawukana, obusiraamu ne bufiirwa obumu bwabwo. Abantu abadde awamu abadde bakkiriziganya abadde bategeregana, embeera nejja n'ebaawo bweneebaawo kuba kufiirwa. Atafshalu, tufuuka ekisekererwa, tufuuka ekisekererwa. Kize lwaki? Kale ka nkijjawo ndabe kye banaakola. Olwagenda olabe ku William, abakuffaaru batusekerera, abantu bali mu muzikiti benderamu, abantu bali mu muzikiti banyweramu myenge gyabwe n'eryali ssinzizo, abantu be baatuulanga ne baaziina Allahu akbaru Allahu akbaru, bwe baasaaliranga essala zaabwe, bwe baasaalire mwe baasomeranga Qur'an. Omwasomesezebwanga eddalasa ennyumba ezajjawo ng'abantu abamu banoonya ebyokufuna zaamaliriza omuzikiti guggaddwa. N'olwaleero siraba ssanyu w'olifuna ne weebaka mu nju yo, ne weebaka mu kifuba kya mukyalawo, n'olya emmere n'okkuta nga ggwe wafuuka ensonga okuggala masikidi eyo. Go afuuka ensonga, Allah oli mugambo otya? Allah oli mugambo otya? Waman azlam mimman manaa masajid Allah, teri muntu asinga kuba mulyaza amaanyi okusinga omuntu aziize emizikiti gya Allah an yuzikara fiiha smuhu, okwogererwamu erinnya lye. Mudi n'otikala okuyisa ku lulimi lwo,
ebbanga ly'omaze ng'osaalira mu muzikiti ogwo nogatte ogwo okuba si muzikiti kubanga olina by'oyagala, olina ebigendererwa byo. Bwona oyogera ekyo abantu bakkubira enduulu songala byabeera nga tebakutendereza, naye wa Allah ogenda kwogera ki ng'abantu bayingiza abakazi mu muzikiti omwo? Ogenda kwogera ki ng'eyali ennyumba ya Allah efuuse ekitasaana, efuuse ekifulukwa? Era ennyumba ya Allah efuuse ekifulukwa, wasaa fi kharabiha, okole kyonna ky'osobola ennyumba efuuke ekifulukwa. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha, so nga ate naawe tojja kuyingiramu illa khaifin, wabula ojja kuyingiramu ng'otyamu. Buli gw'olaba omutya neki ekireese ekyo? Ennyombo emirimu egyali gikolwa nga gitambula gyazingama, ki ekireese ekyo? Ennyombo ekireese ekyo? Ennyombo. Osambaku nga bazimba omusiki ebusya olwaba buli omu atuna nfunirawa, ogwali kutambula abasiraamu ne beekunga ne basolooza obukadde ataano obukadde ekikumi kyafa, kye kyakitta? Nnyombo. Tetwerabidde nti enkya tudde eri Allah, tujja kusinkana Allah waffe, tugenda mugamba ti twewala okuyombagana, twewala okuyombagana mu maka gaffe, twewala okuyombagana okukayagana mu mizikiti gye tusaalira, twewala okuyombagana mu sosaate mwe tuwangaalira, twewala okuyombagana mu mirimu gye tukola, kubanga Allah takyagala. Allah ayagala umma ng'eri wamu. Okubeera kw'okubeera wamu okwa umma tekitegeeza kimubulamu ebizibu ebigwamu. Allah yamanya nti musobola okubaamu abantu ne bafunamu obutategeeregana, naye yawa solution gye tuteekwa okukwata. Tutuule ku mmeeza emu tusobole okuwona ennyombo, tusobole okuwona okwonoona kutwandyonoonye mu ummam. Abantu bonna tebasobola kubeera kimu, mubaamu omukendeevu mu kino, nimbaamu omukendeevu mu kino, nimbaamu omukendeevu mu kino. Ekyalinamu obukendeevu tumuwabule kasa kibeera nga tekikwata ku nzikiriza. Bw'abeera nga buli azamaanyi bwasindi bw'alina tumugye awali ssente tuteekewo anaasobola okubeera nazo, naye tuleme kwonoona, tuleme kufootoka, tuleme kuggwaamu nsa. Bwetunaakikola ekyo wa Allah kalungi tujja kukafuna. Twasoma suratu an-Nur nga Allah atulaga emitendera egibeera mu bantu. Kyovaola abanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti efitina bw'ebaawo atudde muyo yasinga obulungi okusinga ayimiridde. Bwe bikulema genda ewuwo weggalire, genda ewuwo weggalire, naye oleme kusaasaanya bwonoonefu nanjawukana. Tujja kukeera enkya nge wa Allah, Allah atuvunaana nga tetukyasobola kudda mabega. Mpaka tugamba nti abantu ba umma yange bajja kweyawulamu ebibinja 73. So nga ate bo Abayahudi abakuffaaru betulabanga abatalina magezi bwe yagamba bajja kweyawulamu ebibinja
mubibiri
tuwana tutya tuwana kudda eri Allah na mbaka we bwetunaddayo mu buli nsonga yaffe yonna etutawaanyiza Allah ajja tuwa ansa ya buli nsonga bwetunaagaana okuddayo tujja kumaliriza nga tufootose tufiiriddwa ebintu bimeka abasiraamu tufiiriddwa ebintu bimeka amataka ameka agatundiddwa ababiri abasatu ne bagalyamu ssente amasomero ameka agafudde nga galemeddwa okuyimirirawo lwa nkaayana na nnyombo amasomero gaffe ameka agookeddwa ng'ogenda okudda emabega okunoonyereza nnyombo ameka agazimbiddwa ne gabaawo ne gagwa ogenda okudda emabega okunoonyereza nga nnyombo fetulowooza nga abakulaakulana naye nga tetulina gye tulaga nnyombo ze tulina wakati waffe zituleetera okunafuwa okukkakkana okufootoka na buli kibi kyonna ne kidda gye tuli nekyabaoluganda bakkiriza amakubiriza kitwewala ennyombo twewala ennyombo ewa Allah subhanahu wataala tezirina kyezituyamba kyovalaba mbaka Muhammadin saa sallam yagaa muliba bantu ki bwemulikeera enkya nga Allah abaguliddewo khazaina alfaris warum abagaggawazza mulina ku ssente sahaba abdurrahman ibunu aufi naagamba mbaka ti ya rasulallah sente bwe tunaazifuna tujja kukolamu ebyo allah byayagala nabbi naamugamba ti ndabanga abatajja kukola ekyo bwemunaafuna kasente tatahasaduuna mujja kukwataganirwa ensaalwa watatadaabaruuna mujja kwawukana thumma tanfalikuuna watatakataluuna mujja kulwanagana thumma tanfalikuuna ebyo nabyo binaamala okuggwa mujja kutuuka enkya musituke mugende eri amayumba g'aba muhaaji bemwandibadde mudda gye bali ne mubebuuzaako ne mubatemako emitwe nemubatta lwaki ennyombo salaamu agezi abooluganda bakkiriza tuleme kuyombagana kyovola abo mubaka atugaana okubeera n'abakulembeze ababiri atugaana okubeera n'abakulembeze ababiri lwaki singa babeerawo buli omu asikazzawe singa mu nsi muno mwalimu bakatonda ababiri la fasadata nsi yandyonoonese walaala baduhum ala badin abamu bandirumbaganya abantu baabalala batandika okulwanagana nekyo tuba tulina allah waffe omu tulina ekitabo kyaffe qur'ani kiri kimu tulina ekibula twolekera wamu tulina enabbi waffe ali omu kiki ekitwawula imma dduniya nga buli omu gyagoba oba okulemererwa okwata amakuba ago Allah ge yatuwa nti mubanga mufunye obutakkaanya farudduhu ila Allah warasul, mubuzze eri Allah n'omubaka we. Eki kireetera embeera embi, ogenda nga tuona nti kituganyi ye aya zino ze twasomako luli eziri mu surati Nur. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba lakad anzalna ayatin bayyinat, mazima yazisizza amateeka amanyonyofu tegaliimu gumuudu yonna. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim, Allah aruŋŋamya oyo gw'aba ayagaliza obuluŋŋamu n'amuteeka mu kkuba eggolokofu. Lakini wayakuluna amanna, eri abantu bagamba nti twakkiriza Allah, amanna billah wa birrasul. Eri abantu bayita ku nnimi zaabwe nga bagamba nti twakkiriza Allah, twakkiriza omubaka, wa ata'na, era tuli bagonve eri Allah, tuli bagonve eri omubaka. Summa oluvannyuma lw'okwatula ebigambo ebyo, yatawalla fariqun minhum, mwabo abagambye tukkiriza Allah n'omubaka we, tuli bagonvu gye bali, muvaamu akabinja k'abantu ne kaawukana ne kabigaana. Matawalla fariqun minhum min badi dhalika wama ulaika bilmuminin, abaganye kino kyawukanako ya Muhammadi abo sibakkiriza, bakola bino wammanga nti wa idha duu ila llahi warasul, fa idha duu ila llah, abantu abo bobayita bajje eri Allah wa rasulihi, era bajje eri omubaka we, liyahkuma bainahum, basobole okulamulwa wakati waabwe. Idha fariqun minhum mu'riduna, ogenda okulaba nga akabinja k'abantu keeyongerayo abo abaganya ababwawukanye ku Allah n'omubaka. So nga wano ekifaananyi kye bakulaga kungulu, bakulaga nga abakkiriza Allah. Allah agambye wa in yakun lahum alhaq, abantu abo abawukanye ku Allah n'omubaka bwebayita okujja eri Allah abalamule, ne babeera nga be bayina amazima ku nsonga, yatu ilayhim muzinin, bangu okujja. Ne baba balaba nti bwe tugenda okusoma Kurani, Kurani egenda tusuula, fe omusango gujja tusinga, lwaki twawukana, lwakubuuza ensonga togirina. Gwe kennyini n'ovaayo n'oyimirira ku mimbali y'omubaka n'ogati ekitwawukanya si busiraamu, aye n'osigala ng'oyawukanye oba okoze bubi. N'oyimirira ku mimbali y'omukati ekikyawukanya si busiraamu, wabula byanfuna. Kati ate bodde emabeka oba abantu bagati obusiraamu bwe bunzita oba olimbye, omaze okuyimirira ku mimbali n'ogati ekitwawukanya si busiraamu, kiki kyo eki ekitwawukanya, kitubuulire. Era lwaki oyawukana mu kitali kya busiraamu? Lwaki oyawukana bwe otegedde nti ekitwawukanya si busiraamu, tujjayo ku busiraamu? Ekyaffe tukyerabire, tusigale nga tuli wamu. Bw'abeera y'alina amazima ayanguwa okujja, Allah yagamba yawa ebintu bino wammanga. Eri omuntu afunyemu obutakkaanya ne munne, mukyala afunye obutakkaanya n'omwami, ne mugaa kyangu tutuule wamu, embeera eno tukimalewo tugenda kuswala, embeera eno tukimalemu ereme kusajjuka, ereme kutwanika buzinwa bwaffe. Yagati takkiriza bino byaba nabyo Allah gati afi kulubihim marad, muntu omuyika Allah atulamule
nombaka we n'agaana omutima gwo gubaamu obulwadde bw'obunnanfuusi kungulu akulaga obusiraamu ng'ate munda akwesa obunnanfuusi amiritaabu oba ekimugaana okujja abuusabuusa mu mateeka ga Allah abuusabuusa mu kulamula kwe amiritaabu ekyokusatu ami yakaafu oyo agaana okujja omumulamula oba oli awaatya yeeraliikirira teyeesiga Allah na mubaka we Allah n'omubaka we yabaggyamu obwesige ti bye banaaleeta bijja kubanga nze binsuulayo Allah ajja kwekubiira tajja kulamulira ku byenjagala am yakhaafu an yahiifa Allahu alayhim wa rasula oba omuntu atya ti Allah ajja kwekubiira yahifa Allahu alayhim wa rasulu Allah laga bali ulaika humu dhalimun awenewakubadde obalaba si basiraamu bashiri batebaagala Allah balamule ng'edduniya yebabonyaabonya kinene kinene nnyo bye bakola tebibaayo bali ulaika humu dhalimun innama kana qawla almu'minin ekigambo ky'omukkiriza innama kana qawla almu'minina mazima ekigambo ky'omukkiriza kyaba nakyo idha du'u ila allah mukkiriza bw'omuyita jje wa allah wa rasulihi oba jje eri omubaka we mbaka waani owa gavumenti da owerosila wabula bamuyita kujja eri allah na mubaka we liyahkuma bainahum atawuluze ennyumba eziri wakati waabwe an yakulu omukkiriza oyo agamba tisami'na wa ata'na mpulidde era ŋŋonze nzize kiki allah kyagamba kikyo mubaka kyagamba ndi mugonvu ku kyo ulaika humu almuflihuuna oyo nneyewookwesiima oyo nneyewookwesiima zoni kyabuzo n'abakkiriza tulabe buli omu azzeeyo amagezi ge atunuulire bimeka bye tufiiriddwa bimeka bye tufiiriddwa nammwe abaganyuddwa mu bintu by'abasiraamu olw'ennyombo zammwe ze mwateekawo musobole okubifuna wanoonya w'obifunirako w'obibbirako tolinaawo jjukira ku allah wo ngadi bino balimbuuze wa allah maali y'abantu eno gye nnalya maali y'abantu eno gye nnezza allah ndi mugamba ntya baabwe ndidayo ewa allah n'abantu bonna nga bakuŋŋaanyizibbwa babanja okukizaabwe ndi basasula ki naye otuula butuuzi n'olya n'okuŋŋaanya ne bakuwa n'oliisa abaana bo n'ovuga emmotoka ennungi n'oyambala essaati ennungi ekkanzu ennungi abakulaba ne bakulowoleza kirala so nga naawe omutima gwo gwemanyi kyoliko kikyamu mulabe okufiirwa asembyeyo kano kannuma nnyo akantu ako omusiraamu allah yamuwa n'amujjulula n'amujja mu bulamu obwensi bwe yali tannava mu bulamu bwansi yalaama n'alaamira abaana be n'abawa emigabo gyabwe n'alaama ekino kya kino kyo kyabasiraamu yali alina oludda lwakigabyeko aga ti kankijja n'eno ku ludda abaana bange gye bafunye nkizza oludda abaana bange gye batali kyabasiraamu
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
wa kumari biyali afa nalame bintu bye abana be nabawa n'obusiraamu n'abuwa n'akola ekyamagero ku ludda olwali kwe yali asoose okuwa abasiraamu n'abajjayo n'abawa awalala oludda olutaliiko baana be kubanga agenda okufa ng'azimbyewo omuzikiti neraga ti omuzikiti guno engeri gye gulimu abaana bange nguggyeyo mukulekera ab'ekika abasiraamu mbawadde ludda luno n'akwata yiika 15 n'aziwa abasiraamu ab'omu kitundu bazikulaakulanye bakolereko ebinaagasa obusiraamu omusiraamu yava eno n'agenda asinkana abantu abo yamaliriza abanyaze seeka bwe yajjayo ekyapa yakiteeka mu mannya ge era bwe kiri olwaleero allah bw'amugerera n'afa abaana be bakileyiminga ekyapa ky'abasiraamu kyabwe so si ky'abasiraamu era musanyufu ku ekyo talinamu kyeralikiramu alaba emyaka ajja kuwangaala bufukunya neyeerabidde nti enkya allah asobola omumuggyamu omwoyo ekyasinga okunyiiza ennyo abasiraamu kwe kwekubaakuba babuliddwa we basaalira ne bafuna omusiraamu n'abagatika mbazimbira omuzikiti mbateereko n'essomero muŋgambye mwagala essomero n'omuzikiti tyessebo kanzimbe omuzikiti naamala okuzimba omuzikiti tuzimbeko n'essomero abaana basome omusiraamu n'azimba omuzikiti munene mu kyalo gye guli gwa buvunaanyizibwa seeka bw'awulira nti wali bazimbawo omuzikiti yaleka emirimu gye n'avuga amafuta n'agenda ku muzikiti n'ayimiriza abazimba wano we muzimba muzimbye wakyamu si wammwe wano wange kyamunnaffe wano waffe omusiraamu yatuwawo endagaano zizino nti la agenda okuggyayo ekyapa basajja bato baali bakuuma balowooza bali ku ttaka lyabwe ng'ekyapa kiri mu mannya ge kiri mu mannya ge abantu babiri basatu ne bannannyini kyo bali okulumwa okunene bamwegayirira kikale kkiriza tuzimbe omuzikiti lagati okuzimba wano omuzikiti mpozi mbaguzaako ekitundu kye mugenda okuteekamu omuzikiti kyo kyagala mmeka nkyagalamu obukadde 10 seeka ne bakwata 10 ne balimuwa n'alya musiraamu yali agenda okuzimba essomero awo we yakoma ng'alabye entegeera bwe tufaanana twafiirwa twafootoka twaswala ebiva mu ebyo biki annizaa ennyombo allah subhanahu wataala zatugaana nolwekyo tuzeewale mbi tutazeewale enkomerero yaazo kuba kwejjusa enkomerero yaazo kwejjusa wano wano mu duniya ojja kuwangula naye wa allah mu duniya ojja kuwangula naye wa allah baraka llahu fikum وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم